tababar ku saabsan aasaaska naadiyada xuquuqda aadanaha ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tababarkani oo lagu barto sida loo dhiso naadiyada u taagan ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socda ururada bulshada rayidka, dhalinyarada, haweenka iyo xubno kale oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka. Tababarka waxaa diiradda lagu saarayay fahamka guud ee xuquuqda aadanaha iyo sharciyada caalamka ee ilaalinta xuquuqda, doorka bulshada rayidka ee ku aadan ilaalinta xuquuqda aadanaha, aasaaska iyo maamulka naadiyada xuquuqda aadanaha si ay u noqdaan kuwo wax ku ool ah. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay tababarkani ayaa sheegay waxyaalaha ay ka barteen.
Wasaaradda haweenka oo barnaamijka markaa qaban qaabeeyay oo ka hadlay markaa maybaa afka dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dhaqan ahaan maybaa dhirigyada markasteeb inay oo markaa maybaa leen qare muddo oo markaa maybaa tabartiyar ee dadka lagu tirbadan yahay si la sheegay iyo dadka maybaa naafada markaa maybaa taasna markasteeb dhirigeliyaan wasaaradana marramaad imirsada had maybaa antuku ku booriyaan in markasteeb barnaamijkan oo sawedaarsiga ee markaa maybaa si hoojiido markaa maybaa dadkan wacyi shoo kor lahaan qaado markii idiida uma hasantiin.
Dhinaca kale, agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Koonfur Galbeed As Maxamed Isaaq ayaa bulshada u faahfaahisay ujeedka loo qabtay tababarkani iyo muhiimadda xuquuqda insaanka ay tahay.
Geekmaintenanska koynayntu unan aasaasna naadiga xuquuqda insaanka naadi markuu nileen way fadahaynaha shaqooyinka wasaaradda yani heer policy heer way la tahay meel raay intuuna dadweynaha la shaqeeyay level la tahay faway fadaanayaan arimo xuquuqul insaanka hadaadi jiino hoos han dhigno wasaaradda heer shaqo ku wado way fadaan civil society organization ka clubs in sameeyno mise meel raay in sameeyna naadiyadaas oo ku shaqeey doona silanka ololeeyay xuquuqul insaanka linka dhowri lahaa meel raay arimo bani aadanimada oo ku jiran deegaanka una degagna markuun aasaasayna naadigu may ku fadaanayaan dad shal duban oo criteria shal duban meel raay wadaan yani example ahaan may fadaanaha afar group amal inta ka dhigna mise afar naadi walba inta uu ka jara culimaa u diin oday dhaqmeed ururada bulshada dad oo ku socdaan wasaarado dadkaasi oo hoos shaqeey doonan as grassroots ahaan oo hoolo oo hoos ee qabado doonan oo marka la koobay xuquuqul insaanka saas dartiin aasaasayn wal bilaw ew laakiin kulmo badan aan dhimanaado doona fa may ka dadaalayaan shaqaaladan antiyo dad shal dubno oo group walba dad shal duban la sheen insha Allah hadhawaada mar dhamaad imir saddexad hadhawaada dhamaantiin culimada iyo odayaal dhaqmeedkan si gaar ah kiisiin ku kuma hadnaaga si mar walba bahniinka ajiibsano shirarkan han ku qiib galaasa oo meel raay waqtigiin siideen walaanka muhiimsan ay waqtigi
tababarkana ayaa sidoo kale ujeedadiisu tahay in la dhiirigeliyo wacyiga bulshada si loo abuuro isbeddel toogan oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan deegaanada ay ka jiraan caqabadaha dhinaca nabadda iyo xuquuqda aadanaha waxaana la filayaa in tababarkani uu kordhiyo awoodda dadka ka qaybgalaya ee ku aadan in ay bulshada u hoggaamiyaan dhinacyada wacyigelinta iyo doodista xuquuqda aadanaha.